It's DRT. Hey, 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 yeah. You go on the bed. Sema unanipenda unangapi. Vilo linambia unaishi wapi. Pesa una, una magari mangapi.
Pagawa mimweza kuvumilivu sina we haya takuganda kama rubani we wako chawa kweli mapenzi.